sorry mama namuhla ngibuyi kaze zongibiza umgunata inamba yami ihlale sabophumi kanti yeka banile gumba fa mama ngisakolo ngisawophanda hlabele mbozi ngifake isibhanda imali yona ningangizephanda samapezi kwabo
sabaphanda awukhunda impandla awusinza manga inkaba ekhuba isibhanda wena ubathushunwe nkandla awukhunda impandla awusinza manga inkaba ekhuba isibhanda wena ubathushunwe nkandla awukhunda impandla awusinza manga inkaba ekhuba isibhanda awubathushawe namba awukhunda impandla awusinza manga Inkabe kubi spanda
Sorry mama namuhla ngibuyi kaze zongibiza umgunata inamba yami ihlale sabophumi kanti yeka banile gumba fa mama ngisakolo ngisawophanda hlabele mbozi ngifake isibhanda imali yona ningangizekhanda samapezi kwabo sabakhanda
kabi yangikhena ungayikhuza yongibyakhi ngayithinta ungangibuzi ngithi ngihamba nengunzi bekubhila ifithi uyithola ngemvuzi ayi ndela ngangikhuza wangibheka umfana ngangithuza Usulalugcina ungavuki Heads up, ngena ngebholobho Two straight, kusho ubholobho Emnyama, sizwa nkokokoch Inkabi, kusho umzonkongo Heads up, ngena ngebholobho Two straight, kusho ubholobho Emnyama, sizwa nkokokoch Inkabi, kusho umzonkongo
Ewe nabwa kushunwe nkandla Awukhunda impandla Awusinza manga Inkabi kubi spandla Awubathi kushawe namba Impandla, awusinza manga, inkabi kubi isibhanda
Some suppose I'm gonna
Shulunga